no, 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 no.
On a tray, I can't space. Honey, bunny, bunny, zero distance. Step two, tutapatana wajuku. Mimi na jajajaja na mimi mimi too. Step three, number is your day. Simchoki, hoji siyo kopi. Yeah, yendo nime mzoea. Kongeza mwingine nitajikosea. Full stop. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah, yeah, yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah, yeah, yeah. Mkiona mina nene pasi kuwizi. Mjue ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah, yeah, yeah.
Yendo aneni para. Yendo aneni para. Yendo aneni para. Yendo aneni.
Step 4, anamwamisha jogo. Kwenye sita kwa sita ndo yangu aiko. Pena vila navo switchi.
I love it.
Anavona tana biki.
I love it.
Mina yetu apiana.
We love, we love it.
Tuoge lady, we love.
We love, we love it.
Mina yetu apiana.
Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah, yeah, yeah. Mkiona mnina nene pasi kuwizi. Jua ni yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawi ni yeah, yeah, yeah.
Yendo aneni para.